Ministre yebyo bulimi no bulunzi ewanja kidiba musiga nsimbi nebibina byo bwanachewa okwongera okuteeka ensimbi mu kulima omuchere mu ggwanga kiyambe ko Uganda okuvvuunuka okusoomoozebwa kwerimu okwebbula ly'omuchere. Bino byogeddwa akulira ebyokulima omuchere mu minisitule y'ebyobulimi Peter Adam Zungu bw'abadde yeetabye mu ttabamiruka asookedde ddala ku Fairway. Ategekeddwa minisitule eyo ne bannamukago aba Japan International Cooperation Agency JICA n'ekigendererwa eky'okukubaganya ebirowoozo ku kumalawo ebbula ly'omuchere eryeyongedde ennyo mu ggwanga.
Nti olukiiko luno tulabye nti nga Uganda tusobola okufulumya metric tons 24 naye w'otunuulira dimandi yaffe ey'omuchere twetaaga bulijjo abantu abali omuchere tukyetaaga metric tons endala 35 so tulina gapu y'amaanyi. So nga tuyita mu lukiiko luno lwe tugenda okubeera nabo buli mwaka lutuyambako okulaba nti tugonjoola ebizibu mu muchere tulina ba stakeholders ab'enjawulo basobola tuyambako tuwa amagezi abannaro abakola ensigo abakola ku byuma abakola ku ddagala abakola ku by'amazzi na buli omu tituteeka emitwe wamu ne tusobola okugonjoola ebizibu bino ne tusobola okubifunira amagezi.
Ye akulira ebyobulimi mu kitongole kya JICA Paulo Lubega agambye nti ekitongole kyabwe kigenda kwongera ku bungi bw'ensimbi zekiwa gavumenti okwongera ku bungi bw'omuchere ogukungulwa.
Ya mukasera kano JICA ngekolagana ne government ya Uganda Ministry of Agriculture and Mines and Fisheries ebukanye ne dimo yokuzimba kyetuyita irrigation schemes ziyambe abalimi okutuusa amazzi mu nnimiro zaabwe. Kwosa abalimi betunuza okutunda abalimi ba muchere naye nga ebiseera ebibadde biyita badde babonaabona enkuba buli lwetonya ebifo nga bifuna amataba. So focus yaffe mukasera kano eri ku controlling amataba flood control ne at the same time n'okuboostinga productivity ne omuchere. So tukwataganye ne gavumenti ya Uganda awamu ne district local governments za Bulambuli ne Kwen okukola guno omulimu. Tutunulidde hectares nga 8 tuyinza okugamba acres nga 12.
Omukugu mu kunoonyereza ku muchere mu kitongole kya National Agriculture Research Organization NARO Dr. Jimmy Lamo agambye nti bavumbudde omuchere ogw'empeke enzirugavu ng'omuntu bw'agulya gumuyamba okulwanyisa endwadde ez'enjawulo omuli sukaali, pressure n'ebirwadde by'omutima era nti omuchere guno gusange mu mawanga ga Afrika abiri gokka okuli Uganda ne Gabon era asabye bannayuganda okugwettanira wabula n'alambika ku nkozesa yaagwo.
Just like any medicinal food formulation, you don't need to take too much. It can be addictive or you take too much of it. That's why they say for a normal meal, if you make the ratio of 30% to 70% in your, you can eat it every day the normal way you eat rice without any poisoning. Then the other one is puddings. You know what we take after meals? It's very small, but it's concentrated. So you can't take the size of a loaf of black. The concentration in you will now be higher. You will give your system more work to break it down, which is not good. Something good, you're overusing it. So there are already guidelines for it.